Tuga.
Hey, yo, who the f*** is this nigga? Cully what?
Chamita, nembo ya kanda kaskazini vato loko moto bala chama kubwa bendera kubwa nyumba hapa zimelala ngumo tukiamisha mokomoko panakusha hawezi kosa kucha mdunia unaponyati tumesha timba unauliza kivipi hao unatuambia unatuambia shit comes around ajira za usnichi mshahara mwisho mwezi mambao vato na lunya tunawapeleka mputa puta mikatu na vina tunawasoteisha makuruta maemsi wakipima maji marefu wanakuta matizi kama ada tunawakalisha hata tukifumba tumejipata sasa wanaona noma vichwa chini hip hop imerudi mjini trending mwisho wa ubaya ni aibu amini usiamini ukimya nao ni jibu pending
nembo
kwa sasa hivi wanaweza situelewa tukibounce tunarudi tena mipangwe na pangwa na malengo yeah. Wezu kututishe mamichanga sisi wenyewe kandarasi kwa hiyo wezu kututishe mamijengo
true.
Green, blue, yellow, black zingatia tazama usoni tazama nembo haijalishi umekuja hapa na meno mangapi ila na kwa hili ni uhakika utaenda na mapengo poke messing with the gangs kwiti pila mpaka kesho na waza kamungwe nani kila from the top to the Tony Filler chuga ni baridi polar bear chinja for my chinchilla na tabebe hazikauki huku magetoni kwetu kwa sababu ya mikasi ya ngwea na vile beauty vina kaga mwilini vime nyoko neza sema I'm a classic man
Nembo easy.